studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hede be studio tamani yoda sa e saki ko modo usman diko halanta on kabaruji gondi do de yoda maison la presse la bimako nu jire wonane to boggi jande to jande fuddita handale leedi meden janginirde keedo no ana keddino e uddade le wuddu faawarde sa leedi meden rowani altinere hande janginirde kewdo do udditan kidal e wi gouverneur o udditingo janginirde de latone yambere mawde nyande altinere alkamisare nde le ngallure nde batte kuyam mudum rewbe sokabe dum maji kene kidal to nanno beedo maji be kolliti metim en fewde soldats barkan be be darti franci du banta hore mum nanno yalta e region falaba kabaru batu dum ballon du hono U17 du tiagal ko mali hawa nyande alkamisare nde ko fiidan hande e turki le nyalande dido berde ekitino ono wi tajali dimme mudun e kawka do dingen sambe kabaruji dum en jogoni an bismillah madon e dosti jottamani sukaɓe fu ɓantan jande altinere hande le nono le paale leydi meɗen nde e wi laamukoɓeɓe nenno ngol fuɗɗitigol jande ana wonda wattu mo wayde ndenagu wonde e jangude le région ngaji sa alfa wadde e wudde leydi meɗen oɗo kabaru ana e ko waddani hono wayde taƴorall udditingol jangidiɗe hono uddanoɗe rowanɗe kelɗen Mamadou Samba Seku wa ɓeydoroɗen faamu
rawanen ko ɓuuri jaginirɗe temeɗe joyyi goni ɗi udditaka nder wuddu e saaha leydi ndi nder région Mouti o tan ko ɓuuri jangidiɗo temeɗe ɗiɗi goni ɗi uditaka oɗo ala haali o yo batte rafi ndenago gonɗo nder région o ɗo keƴaɓe laamu o ngala nder nokkuji kewɗi jarinkoɓe bonni jangguiniɗe kewɗe gaɗi yiite e kewɗe gaɗi ɗum giɗaali fewde e jangguinoɓeɓe keƴaɗo leydi États-Unis gonɗo nder leydi Mali ndi e wattumo o yeehi noon nder région Mouti o ɓammi noon aadi faabade gouvernement leydi Mali ndi e kañe jaaliñi ɗi yalla ɗeɗo jangguinirɗe ne mbawa uditede ka wattu joni o batte wayde ndenago gonɗo tun o an tiiɗi ɗeɗo jangguinirɗe mbawa ɓamtude jande altinere nde bulonaji fewde mobulaji dawuji ɗi na kewi sanne wattu joni o batte ɗum jaati dawde nder sahal e wuddu leydi ndi nattiɗi sanne ɓamtugol jandeji hikka ɗi waɗi ɗum e wattu mo cuuɗi l'école horizon i mbobbo mojotoɗo mbiyetoɗo Fethullah Gulen mo leydi Turki jeeyi naati nder juuɗe fedde lollirde fondation Marif wondunde e laamu leydi Turki oɗo kabaru o laati sababu tottodiral hakkillaji kewɗi hakkunde saraɓe e kañe yimɓele kafnaɓe kabaru jande ɓe e kañe ɗum hakkunde député en leydi ndi
le région kidal o du janginirɗe udditan e wi gouverneur o o hokki ono taƴoral du yambere mawde waɗan ñande sappo e ɗiɗi lewru octobre ndu le gallure nde hoore yakumu ndu hokkitano ministre jande leydi meɗen daraniɓe jande gaɗi no hono ɗu batuji kewɗi yalla jande nde ana fuɗɗitira no seniri sidi mohamed agi ishrach o darti hono jangguinoɓe wittunoɓeɓe fu tino garta keɗe ko haalde fatiyatara le faccitago Mamadou Samba Seku
batte ɓamtugol jandeji ɗi jangguinirɗe kidal ɗe uditete jaati minen e yimɓele kumaniɓe jande ɓe gaɗi tottodiral hakkillaji dow kabar muɗum ndenno mine mbila wiide ɓamtugol ngol huncanta hoore no fewiri yila amen wonno min kinnongol ñande jeena lewru ndu ka ɗum heɓata lawol saabu ministre o no wondi yammirde uditingol jangguinirɗe to bamako toon ndenno ñande sappo e ɗiɗi lewru ndu woni ko heɓata warde kakkiral ga yammirde ɓamtugol jandeji ɗi ka ɗum hatta uditingol janggungol ngol ñande sappo e ɗiɗi ngol yo banggal teddelngal noon mbiɗen jeeligol huncane hoore nder cercle uji région o fof ka sikki wala fewi jangguinirɗe fof mbawatake fewi uritede caɗele ana banggal Timisako e Abibara ka ɗum fof e tawede won jangguinirɗe hande uritede to Timisako wonde ɗumno to Abibara yo gonga jaati mbiɗen joguiti Allahji kabaru jangguinoɓe ka min jetirake hinnade ɗum wurande jangguinoɓe gonɓe gaaɓe e nawtorto sukaɓe ɓamɓe anniya faabade ɓe e golleji
kala ko jiɗɗon famitade PDF du bembe amen Facebook na Twitter ɗo mbawi ɗu noddude numéro ji 75 84 11 11 nadi 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon rewɓe sukaɓe kidal du maji ke keña le yitumo wuuri ko chek ag hausa soldat sise makkiɗɗo ɗanno aduna ko le majagol ngol noon ɓe keyɗintini hono dartamuya mabɓe yalla barkanaɗe ƴuwa kidal ɓe mbi du ɓe celata majade ila jom fa barkan laaɓa le région o kanko zena walet iladi o keƴaɗa haala rewɓe kidal du wonko haalde fatiyatara keɗɗana Mamadou Samba Seku
gaɗi maja hande jetti lewru octobre ndu saabi yo yitima wuuri iwgol chek hausa yila amen yo hultinde fedde barkan wiide min jegitali so kambe be jegiti minan kay min jegitali midan ndar rabbe dun yo be njoppa nokku amen o be ruto to mabbe tun min ngotata fi wadde maaja fewde e fedde barkan fay jangudun min ngada maaja dun dun min kuncanta hore kala altenere so ni be njoppali nokku amen o min kolliti himbeji amen di gubal sema yalla e ngal yutina di himbele min smabe fedde barkan kay jabak min tafun kabe anda wiide haaju amen fuf wala mabbe so batte habgul terus en waddi be be anda wiide terus en ana der France e Europe be mbari himbele hewbe gamenga abadan dun min turanta hore fedde barkan fay hande e wattu maaja amen de be jenni sukabe be den no di hulta wiide fa hande be njoppal tagu mabbe
hono ida jamina ka horebe barkan be kalda ko be kolliti be kibi tajra non lata gol majereji di ka non be jelaaki hono sefade ile hen jomfa be keba fama fa burani fedde anka be waɗi ɗum mawɓe de jama nokku latirde ballon Modibo Keita bomo ko ɗo ñande alande yo darto ɗum molinkoɓe fuu dokkodira juuɗe fa paabo kanaka leydi ndi kañe arme meɗe yalla deƴere ana warta hono ujunaji kewɗe yimɓe ɗu ƴuruɓe leydi meɗen ndi fuu kawri e nde ɗo mawɓe de jama député Moussa Tembine wonko haalde e Ousmane Niang Nyali Boulou keddana Mamadou Sam Seku
ce que j'attend des maliens c'est
comme donti bangal bibe leli mali be be tamondira juude yom fu funtana hore hewtagol jam e dewral latu en gurtun tangal larme leedi men di e kala kabitibe do kala e meden fa bokana ke leedi ndi sabi kanko woni arandere e gollirde mawde leedi ndi kananke leedi ndi walda fi e balle politique de min tajiro wiide watti juude o hewti tellaji kebe e dati dabareji kanyi kabar politique nangodi so ne min jaba pa baade lam ko be amen be so be do andi kambe tan ran ko e mabbe min mila wi hono ni en balli gagno en leedi mali be en kala fi darude ni en gulleji amen di denno yaage fufu la hen ana hani en fuf wana o baba den kana ke leedi ndi yalla on waaw hun cende hore yirwere mayre denno goddum fuf fedanali kan so wana yettude bibe leedi mali be ko buru nafudo en yo kulliten yeso kedde adnarndu bibe leedi mali be fuf yo gutum non bangal imade mabbe
so uni autour des valeurs qui nous unit
golleji fema futu ana gondano keñe yalla ardo keso ana heɓe ɗu ɗigo ɗo golleji no naƴƴali caggal ko batu muɗum ummi hankinko ɓe o fuɗɗi tan altinere handen bala U17 du caggal ko uroge hawi arande maliko ñande aljumare nde ɗum ƴaɓɓine nde nana egle kade ka meɗen o karcodiran e turki wattu 11h handen e kintino ono taƴƴali dimme muɗum kanko jonas Komba o wonko haalde Mamadou Baba Kunta keddena ko Mamadou Sama Sekou hebani en
ñande min jeli noon heɓude ɓural ka andon min takaɓe noon jomiraɗo o ana isago muɗum yo maccuji kabar pul noon min mbasi goto ndenno ana heddani min ɗiɗi e ɗiɗo maccuji dun kabar o fof ɓili ndenno min jittiraka fe gañude ɗiɗo maccuji ɗiɗɗe yala minen ƴaɓɓo macc amen fewde e paraguay o kay ƴaɓɓike joni kay hakkillaji amen fof e dow macc hakkude amen e turki o goodi ndenno komin kandi wadde tafun e oɗo macc o yo fuɗɗude ɗum no fewiri min mbasa wadde boppuji kewɗi honono e ley macc amen ƴaɓɓiɗo o Abdoulla wiide ɓeɗo yo sukaɓe noon ndenno ko ɓuuri moƴƴude yoɓe nawtoro kala occasion ngaji ɗiɓe keɓata yo maccuji pelle mawɗe mawɗe noon ɗiɗo maccuji ni jaɓata fe boppiji yoga ndenno min jaɓata ka fe oɗon nokku
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen keɓen famata hono ɓiɓɓe jaalo anan dimmana ley office oka ley 2017 yaade 2018 Mamadou Mbare Koulibaly ley yagol makko ñono Mouloudou Fawarde e Kourmali Diabaly to le région Ségou o taykitima ko woodi ko nenno taƴeral du o hokki kabaru o ana hen ana ɓuri du million goto ton maaro dimmanago ana ɓuri sukaɓe ujunaji sappo yon fikaɓe ñaw polio fawarde e ɓuɓalla ɓe duuɓi tati ɓe lebbi tati yaade capanɗe joyyi e jeenayyi to ñono to ñooro manggo to hooreɓe gollirɗe cellal ɗe gotanaɓe toon e heƴaɓe dina fuu ballodiri e oɗo golle e ley ko andina ñande aljumare ƴaɓɓinde nde janginoɓe ansongo capanɗe nayo ndu tilima famminede no silaber janguinirte kapo o e ONG norvégien daraniɗo hono kabaru ñonguitiɓe ballodiri e oɗo golle balɗe ɗiɗi fa ɓe ɓeydoro faamu ley golleji mabɓe ɓeɗo kadude ɗiɗo kabaruji kedde heɗata fande yewtere ma ne yesso yen tawde jaam